pendo lingekuwa nguo, ningekupa uvae, ningekunga hata gorofa, ningekupa ukae. Treni shafika kituo, ameridhika dadae, japo masikini rodi lofa, tutajapata badae. Siku yetu nipigwe zumari, tutoke kimaso maso, mwafulani apate habari, apate kipanda uso. Watu tuze sarafu dinari, mpenzi we, mpenzi we, nadwa njema kwa jala jalali, watumbe, watumbe. Familia baby usijo kanitema, ikaja ikawa majuto, wakitoa situ nagawanya, mapenzi magazi juto. Ngangania ngali bado tuachetema, dunia ina vituko, chunga usijengia ukilema. Nitaibadilia kadini
chungo, eni mekipata chungo,
sijiwezi kwa kitabani
chungo, eni mekipata chungo,
ameniweka kiganjani
chungo, eni mekipata chungo,
sijui nitake bado ifanga atuchukie hata tuachani, mwitane wachawi na waganga, kwetu si haiwezekani, twende panga nitanga, nikuchumbie nikuweke ndani, nishachoka kutangatanga, itoli ya kivulini. Penzi letu tusifanye siri, litunze karima, sina hau nikitandawili, niwateke daima. Bunge wa kitu jadili, tuwaonyeshe sinema, tuwamulikie na kandili, ili watu waone vyema. Familia baby usijo kanitema, ikaja ikawa majuto, wakitoa situ nagawanya, mapenzi magazi juto. Ngangania ngali bado tuachetema, dunia ina vituko, chunga usijengia ukilema. Nitaibadilia kadini
chungo, ayo 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 ayo,
sijiwezi kwa kitabani
ayo 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 ayo,
ameniweka kiganjani
chungo, ayo 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 ayo,
sijui nitake nini
chungo, ayo 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 ayo.
The Mix Killer.